Zimma, who got a key to my pima? Waka waka chuna zimma zimma. Shut up, my pepemna luka kamakima. Wanna bunga chuma waka chuma zimma zimma. Who got a key to my pima? Waka waka chuna zimma zimma. Shut up, my pepemna luka kamakima. Nanika kuriza jina.
She are humbling line us, choki wara line. Come and yoka, ya choka could try. Die to kiss and do not fry. Macho ka vampire. Yes, na yam go attire. Niko hampa bando sana ko retire. Fly yari ke yari, what more fire? Donga ire kicho so gido babo baya. Chonga taka sifa domo kaya dudubaya. Wajiji re town, town soro Fiji. Rudisha makwao wakimbizi wa itigi. Joto na baridi tu safi. Wachafu ire mbaya hatukai na wasafi. Mikiboko yao linda kweri barekati. Bifu nyama yao tunatafuna mishikaki. Na shusha thamani toka million laki. Geto na viweka tuna million party. Nyodo weka billion staki. Unteni kamati. Mate mwisho ndia takuja kuwa shtaki. Rap up a market na brought up a jacket. Lamba chaki.
Zim zima, who got a key to my bima? Waka waka tuna zima zima. Shut up, my pepe na luka kama kima. Wana bonge ya chuma waka chime zima zim zima. Who got a key to my bima? Waka waka tuna zima zima. Shut up, my pepe na luka kama kima. Wana bonge, nani kakuliza jina.
Mikono juu, rusha kaki kaki. Phone size shetari na sim taki. Tambi prof cheese, tambi ufungi shati. Chunguri ya boxa ficha dudu kama nyati. Wema kama bukunda na nyumba, nyumba. Mambo ipo huku na wachumba, chumba. Yuku kama mganga sina nyumba, nyumba. Big Chang Majay, Arabica numba. Wanaongea mengi yote waliseme jana. Sina barikona tunachoma kama nyama. Champagne na cha complain, maintain na cha kuwaka dunga dumbenteng. Love me, sexy, sugar. Hozi kama movie star, we utaburuga sura ya kijamba. Zikicheka murapa, kuna kubwa na uzito Benjamin Mkapa.
Zim zima, who got a key to my bima? Waka waka chuna zima zima. Shut up, mapepe mnaruka kama kima. Wana bonge ya chuma waka chime zima zim zima. Who got a key to my bima? Waka waka chuna zima zima. Shut up, mapepe unaruka kama kima. Wana unga, nani kakuriza jina.
Jojo, 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 jojo. Ndi wajaza wameja haya. Samata Tanzania, oh Tanzania, eh. Dubai, Bitake, Town, USA, UK, Nairobi. Warete, mama fans, bado tukidogo tuwateke. Punguza machozi ya furaha na ucheke. Kisi kijua vinongu wakama bete.